sawirkii 21 Elias way guudi shimbirowga Daud iyo Suleyman baadishay yaa wala soo bahay bogor kale oo Israa'iil hukumaw borka way kamid ahay bogor magashay la araw ahab usna wala samay wal shar'e wayn kisamay naagtiis oo la araw Yesabel Yesabel way dishay dadka oo dhan lankii ilaah aan toobad keeno walna ma an kareebne walaana ka kasabtay in uyung aabudan sanam kala araw baal Elias wala ahay lang nabi oo wiin maddii ahab aragti yaa wayn tiri an way kidaaradi magaa ilaah ani aabudaw laakiin Elias baa way aray ana way kidaaradi magaa ilaahay Israa'iil wayni ku tusiyay 3 sano intii roob haka da'in meelum saas yaan ahayti abaar wiin yaan hakoyti dalka bani Israa'iil latiyet taasna wala ilaahay ka bari Elias inii an koyne walla abu ii walla unu yaa liki waayi wadankaas shimbirogi oo dhanna walaa waayin walguutan.